unaambiwa kama kawaida kama kawa. Well Sammy, DJ Msaga Suha. Meneja Sakio, disco dancer.
J drama on the beat.
Can you feel it?
Yeah.
Can you feel it? Tumbo. I'm gonna make you dance, make you dance, make you dance. I'm gonna make you dance, make you dance, make you dance.
Yes, apo, 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 mama, apo, apo, apo. Yes, apo, 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 mama, apo, apo, apo.
Ah, disco dancer, tunaruka, disco dancer. Tunacheza, wauni wanacheza dance, mademu wanaruka dance, wauni wanacheza dance, mademu wanaruka dance. Ingia kati, tingisha wo wo wo, wauni kati, amsha popo, wanangwali wale na mwaga hazi leo, jamani lazi leo, wanangwa matimba na mwaga hazi leo. Aya somanga wanacheza, wanapinda mugongo, jangomba napenda, nakula muogo. Wewe dani mtoto wa mama, ramba.
Kipa melewa,
amelewa.
Na Kingston amelewa,
amelewa.
Shebi nyala melewa,
amelewa.
Nyafadi kongwa melewa,
amelewa.
Jamani change, change, change.
Yeah.
Jamani change, change,
watch
change.
Ya.
Bagala jelo, uguruni jelo, chandika jelo, mwana nyamala jelo. Othman Kaungu, za Dubai.
Na wakanya, kanya, kanya gia.
Za show, biga show.
Haya zima, zima, zima moto.
Haya twende kushoto, oni twende kulia. Tunashuka chi, haya twende ju. Wote shuka chi, mama twende ju. Wena chua, chua. Give you some more. Chua, chua, chua. Wacheze disco. Wena chua, chua, chua. Tunarudia tena show, eh? Show time. Twende.
Haya kushoto, oni twende kulia. Una shuka chi, panda ju. Una shuka chi, panda ju. Wena chua, chua, chua. Give you some more. Chua, chua, chua. Wacheze disco. Wena chua.
Marquesa.